This one day it is so loud about it, you know. Jeffam Dinelli of Shazon Zinkalam.
I love Sinai.
Bina una chite.
Bina una chite.
Alinu amu.
Alinu amu.
Anso futi na chite.
Na chite.
Alinu amu.
Alinu amu.
Chua teka wonse. Bakunu amu.
Bakunu amu.
Elo ineneka. Chire nu amu.
Chire nu amu.
Parasina tire. Teto chinka puna ine. Direte to chinga puna ine nuevo. All the deposits made me kudanganana. Kudanganana. All the deposits made me kudanganana. Kudanganana. Ala mweba tuka sisi kapu shigora. Aka mwamu mtu soni zimasira. I remember palibina nishitikira. Inazipeza pa dance kwa nisherera. Nukumbata diva endo vina like Shakira. Kansi tripo sipsi na nikora. Anuona nuone na ine ni mweko. Simu baibono wa anavula chintiako. Papa na bia is not for underage. Mtu akakore wa abo makuru kama veti. Papa na junta ikora ma elefanti kudangana na. Baba tukudana na na.
Nina una chite.
Nina una chite.
Ale nuamu.
Ale nuamu.
Anzo futi na chite.
Na chite.
Ale nuamu.
Ale nuamu.
Chua teka wonse. Bakunuamu.
Bakunuamu.
Elo ineneka.
Kai.
Chire nuamu.
Chire nuamu.
Parasi na tire. Techo chika puna ine. Direte cho chinga puna ine nuevo. All the deposits made me kudanganana. Kudanganana. All the deposits made me kudanganana.
Yeah, yeah. Into la mofo ile ya bagelo na bagai. Jema soni amalula mule pisha na mapai. Na chibasa puta nimba kapule yae. Nipasi mwina toloka nintampale luai. Valenti ama sipu wila umemisa. Kama nomonga watambo kuna mula besa sana. Nwali ipo mwalanga shani lelo finsansa sana. Iwoleta black label funya pafulu tkana. Tene bebinge fiole mpele fiawa. Nela DJ vika pochi nimbo nendeshana. Kolonga nikena bose fiawaka shana. Munde keze wakaiga ine nintana. Just give me distance olo mita. Malelo kuno nshungo na imita. Nte umfa mumu tuene file buata. Hela weta leta na ngufeni 20 rita. Mche matipa chidolo kundeni ata.
Nina una chite.
Nina una chite.
Ale nuamu.
Ale nuamu.
Anzo futi na chite.
Na chite.
Ale nuamu.
Ale nuamu.
Chua teka wonse. Bakunuamu.
Bakunuamu.
Elo ineneka. Chirenuamu,
chirenuamu,
parasina tire, techo chinga puna ine nuevo. Parasina tire, techo chinga puna ine nuevo. All the deposits made me kudanganana, kudanganana. All the deposits made me kudanganana, kudanganana. All the deposits made me kudanganana.
This one day there's no doubt about it, you know.
Wake a chef from 40, she need a 14. She called it, she called it, she called
it. Yeah, I'm in any of your zones in Kalam.
Yo! Fresh you! Smart Breeze!
Exclusive to ZLouder.com.